exclusive to SpinXMusic.com.
Mabebi umenbamba sio poa, wako pendo no doa. Hata milele itoshi kuwa nawe, love na kumisi hata kama niko nawe, unanibara. Na moyo moja siwezi sema ni ugawe, jirisho pendo ya nipaka nipakawe, unanibara. Oh yeah. Kwako nikiugua napona, nakosa gara nikimisi kukona. Usije nikimbia nikabaki naumia, itanitocha kinoma. Mini wa mini wako lia, achana maneno wanayokwambia. Usije nikimbia nikabaki naumia. Oh yeah. Give me right now. Give me right, give me right now. Give me right now. Give me right, give me right now. Give me right now, give me right, give me right now. Give me right now, give me right, give me right now. Oh yeah.
Yeah, yeah, yeah. I truly love never die. Mahani, wepeke nimekweka moyoni.
Usije niachia donda
la moyo, na mimi napenda ukiniangalia, kinikodolea, unanimaliza. Oh yeah. Na penzi letu ntalipalilia, taweka na maji, taweka mbolea, unanimaliza. Mini wa mini wako lia, achana maneno wanayokwambia. Usije nikimbia nikabaki naumia. Oh yeah.
Give me right now. Give me right, give me right now. Give me right now. Give me right, give me right now. Give me right now. Give me right, give me right now. Give me right now. Give me right, give me right now.
Exclusive to SpinXMusic.com.